Oh, igama lakho mfana wami ngubani?
Ah, igama lami uvela bahleke. Mangivela bonke bahleke mangishaya iphondo lami.
Awushaya ngezimfana wami, awuphela kulo.